is a bitch.
Ooh. Acha nikuimbie au nikusifie, nishakupa moyo unitunzie, nishacha uchoyo nikupe unipatie. Asubuhi paka jioni na wika kajogo, sema unataka nini nikupe embe dodo. Twende kwa baba na mama tukale ugali wa mogo, penzi kama una beti yani goma dro. Talalila talalila kwa penzi lako shalewa, njotupa eangani mina wewe kama njiwa. Nitakulinda usije ukaibiwa, na kipato changu changama na choleta pokea. Aya 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 aya, penzi moto moto ndo fire, ushanika bako yani ndo vibaya. Aya 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 aya. Sitoficha sitoficha, moyo nishakupatia, wasije wakakuiba nawe ukanikimbia. Asa madanga wa nini, penzi tamu najilia. Twende Kongo na Burundi, Uganda na Tanzania, shakweka kwenye uvungu wa moyo wangu my dear. Penzi tamu japo chungu, kiniacha nitaumia. Mawazo mengi mi mwenzio, wapi nitakimbilia? Kama pesa sabuni ya roho nitakupatia. Talalila talalila kwa penzi lako shalewa, njotupae angani mina wewe kama njiwa. Nitakulinda usije ukaibiwa, na kipato changu changama na choleta pokea. Aya 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 aya, penzi moto moto ndo fire, ushanika bako yani ndo vibaya. Aya 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 aya.